Major Records.
I'm your lucky man. Well, you're in the hometown. Call me Jay. Lori Masters, Lini Blacky Star. Oh, yeah. I'm your lucky man. Well, you're in the hometown. Call me Jay. Lori Masters, Lini Blacky Star. Oh, yeah.
JJB. International profession, Mr. TZ Patton, top mathematician, Mr. J Money Man, always I'm happy. To me every day is like my special day. No tears, no sad, you're welcome in my new way. Big up to my family, everybody like to be like me. I am very the great gangster, high tenor fighter from Rock City. Layo Power Center, Atari Sana, Nani from Parasiavana, Staki Shopo Babu, Njo Talatibu, Uwiku Weather Habu, Kwanda Najiskia, Najikuba Najamini, Mim Kari Zaidi Don.
I'm your local man, when you're in the hometown, call me Jay, Lori Masters, Lily Bragi Star. Oh yeah, I'm your lucky man. When you're in the hometown, call me Jay. Lori Masters, Lily Blacky Star. Oh yeah,
mimi mteure wa mbingu na ardhi, nimejaliwa hekima, busara pia na hadhi. Kwanza ebo ni check jinsi inavyong'aa kama nyota ya alfajiri, jinsi inavyochoma kama jua la alasiri. The last hensa ncheki nikiwa home, jinsi inavyopendwa na maduvi gori, wanavyoni pet pet na kunifanyia masaji. Misiri ya kingi mswati, mini kama mgombao, ni kweli na ndala jumba. Basi njoo kati machizi na madu, wote wapo tight, tight, tight.
Nina alama za Jesus, nomba usinite fimaso. Shapata mateso tangu nikiwa mtoto. Mama shanambia ujana maji ya moto. Nando mana siko mpeko misiri ambisho mpoto mindo. Jaguar star shuja wa apokalipto. Toto shindana na baba mina itanibale. Kujua tu salamu unajionani she. Pusa levo zangu kama vipi upote. Mtamu kama sali majizi mjirambe.